Wara winyo, wara wara.
Tap taela.
Gachi bibi bibi bibi.
Swag millionaire, you know what I'm saying?
Swag. Swag. Yeah.
Mwili mkubwa suruali kibamia. Kidimbwi unakuja bila hata mia. Lagoni wafikiri eti ntalipia. Nimekataa. Ninasema
Bounce.
Ukija geto kwangu usifae kanga.
Bounce.
Nafahamu kama wewe unadanga.
Bounce.
Na makonde kateseka sababu ya
Bounce.
Umesema
Bounce.
Ninapenda
Bounce.
Ukipita ni yaone kama yana
Bounce.
Ukiketi kwa juu uyafanyi yana
Bounce.
Mguu wa mtoto wanahita tango
Bounce.
Wanapenda
Bounce.
Umebeba
Bounce. 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 Bounce.
Bounce. Bounce. Bounce. Bounce. Bounce. Bounce. Bounce. Bounce. Bounce. Bounce.
Hawezi pata bure utalipia ama
Bounce.
Demo le mwacha situ na mtaka
Bounce.
Moja naingia moja natoka
Bounce.
Mguwa kuingia mguwa kutoka
Bounce.
Kwanya ka unechuchumia kisha unechota
Bounce.
Hile unenyango naifuta kama bazoka
Bounce.
Nani anaribu shuli, nani anafoka
Bounce.
Mwanamke pigu vibao wala mashoka
Bounce.
Wala makofi,
Bounce.
Wala risasi Punguza wasi,
Bounce.
Sina kisasi
Bounce.
Uli niacha rafiki yako kala nafasi
Bounce.
Nini nipe nikupe kuna harusi
Bounce.
Bounce. Bounce. Bounce. Bounce. Bounce. Bounce.
Bounce. Bounce. Bounce.
Yeah.
Bounce.
Yeah.
Bounce.
Yeah, Baba Kyla.
Bounce.
It's Saturday, Saturday, Saturday.
Bounce.
Yeah, Baba Kyla.
Bounce.
I love you, baby girl.
Bounce.
Like it.
Bounce.
Na pendo na vokatika Wigo, wigo, wigo
okay.
Mtoto chuchu sosita Nido, nido, nido
bounce.
Nyuma umejazika Zigo, zigo, zigo
bounce.
Nipe unavonipaga Ivo, ivo, ivo
okay.
Pesa wakika
bounce.
Bili ntalipa
bounce.
Ita marafiki zako mje kasita
bounce.
Nani anabisha Mama tule maisha
bounce.
Leo jiachie Shimo lime tapika
bounce.
Sasa unakuja unakwenda
bounce.
Michejo ya unguja na pemba
bounce.
Okay. Ni kukwa mamlenda Acha michezo kuzuga unapenda
Bounce. 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 Bounce.